hola.
The content,
iba un fan ube shanga hoso maesaya. Harani tsengu sagu kunda mukunda neyo. Ibya hanga hobi garagaze, ichi humbo na mama futi. Wabuzi chi kunungi nochi wai wai.
Yuko wanda yawe ishaje. Waje hano gute marine rega washombye miswime yanje wabiciwe nkande sheri umbwira ngo ndikeza kumburi kumwe niyi nshinzi reka nkwereke ko mayote bebe
oh yeah ukomeje kunja grasa nawe reka kumuka babaze nkarize oh
Urakoze kunkotoza usibyo wivugisha mwitinda yawe uwe
Sandagazebe Kabayurusa kunyamuna Nanumubwire kwangu nirimo yange bangu maso Wabuzaze kuwa mbere Ubundi ninje wakamuburanye Bace bavunika nimubumbaze mugabanye so
Chokoje uyu mugabo ni wowe Mochanye na nadira nisoni aha ngo tugabanye so toko zuyu mugabo ni bobo Mochanye na nadira nisoni aha tugabanye so
Ine chakula Maze kunyumfare kambara ure Uri mwese na numwe nakoye Fiti bibu no bikomeye Nari narahumye kandi mboga Dore ndini karateruye Kende nago njiba cheneye Keti Usa neza
Oh yeah Ukomeje punja grasa Nawele kakumuka Babase Ngarise Oh yeah
Urakoze kungotoza Usibyo wivugisha Nwitinda yawe
Wandagatebe
Kabone bobo mochanye nadira nisoni aha ngo tugabanye so soko zuyu mugabone bobo mochanye nadira nisoni aha ngo tugabanye so
Ah, kitabuze mu rutoki n'amakoma. Abijumbamo.